exclusive from MalawiChews.com.
Mandoro side forever.
Yeah. Special D beats.
Sometimes I feel like I'm dreaming. Monday, Tuesday, Wednesday, I think I'm sleeping. Nikakumbuki la di past the way you've been tripping. But when I look at your face, you keep on smiling. Come on now, Wundi, so wanna eti. Ndizo kujisindi kugona eti. Ngati ndi malosa eti. Kala ngati ndi kulonda eti. Ndikawo nangati ndizo vuta kuti tingo konda nabasi. Koma lelo lino naziwa yandi kila pangono. Undi gwile pangono tikondwele mwasopano. Gwila tikondwele mamba. Ndali ziwa, ziwa, ziwa. Nali ziwa, ziwa, gwelo la jikondi. Nali ziwa, ziwa, ziwa. Nali ziwa, ziwa, gwelo la jikondi.
Sikundi vura kumeta, o maflanda kuleta. I would intima wangu kumba tabe kala mchikondi. Elisa kukulu bila, mene ndi kufilila. Nili na ya wanga wajiko ni ngati masawela. Ndi bwela papubi ndi kukumba tile baby. Pajifuwa chako ndi samile hali. Ndi kufuna adiwono kudinine wako wako. Ndiwe wanga mpaka kale hani mpaka na kumanda. Nigao nangati nizovu teputi.
Tikondwele mwasopano,
yeah.
Tikondwele mama. Nali ziwa,